studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
hede be studio tamani odo sa sake ko modo Ousmane Diko halanta on kabaruji gondi do di yewde mezan la presse ila bamako tagal woldeji jonte didi jabbede de di puditi cakete yontere dedu badangal kidal hakunde gatcha e asia gubal sema di ngadi maybe hewbe kulundu anale ngalurande fasanne Evi André Bourgeois hore de CNRS ko wadi kidal ko anani jondorede sabede sa jeewi no dum jogarani faise tawi karangal sinyinama dum hawrali den wallo baduna e gouvernement fu malifu anakani wadde sobe fa larme e lamu di fu garta le kidal yalande rewbe Afrique yambinama hande le mali nan ministère bamtare debbo kanyum e walde rewbe Afrique gollidi dum do palais de la culture betay hande ono yimbe tayi koyngal gujjo goto cebane le deande commune Kalaban ko badangal bamako do tajudo koyngal oka na ana e kaso handen nenno o golle wadi le puddode lewru janvier ndu yo de tobbe gondi be jogani on kikida ko o bismillah modon e do studio tamani tagal woldeji jonte didi jabbede de di puditi cakete yontere dedu badangal kidal hakunde gatcha gubal platform kanyi asia gubal sema te golowale ngadi hono maybe hewbe kuloldu ana heddi e wonde lengalure kidal de fasande di basiji ngadi wattunde nyalaade jabbede dedu fedde joinanoma fa kabaru kidal hebane jogala keddan Mamadou Samba Seku ba bedro den fam
basi o imiko nokku ngoddo kidal kilometre ju sappo won kolitibe wide basi o satti fasande hakunde mabbe dum joki wadare dun nyaloma aswarande fuf bangal imingol basi o kay kala gubal ana happa gongal gube didde fuf dun ana hokka adaduji di mbawa jawtede ka holitama wiide yimbe le hewbe kedikele basi o goto e horebe gubal platform mo min noddi holiti wiide no gubede wondi e lannel kaborani basi o ana fuditaade sa fuf holiti wiide imade gubal gacha e kany platform yo bamtude ngalura kidalnde dido basiji immi gotunde kawtal sappo bal fedde jogjitagol joine fedde wonde hande huncande hore tiralaji kidalli wat jon o kay kulbunal tan wolle ngalurande batte basi o jaati yimbe le hewbe jalti ngalura kidal
altinere hande de inar sedo warti le region o nenno golowole ndaji kanon lutondirbe be njopali malfe bamako gano ko heba nande hedugube de dabareje ana gonda fa deere warta ka wala fuko ya e golle e wi André Bourgeois horejo CNRS bat kabaru kidal juuna ki feedu sabe sa jeewi no jogorani nenno si fay setay sinigo goldu wadi e francique lugo donno duggudo ande du o wi walla adna e gouvernement Mali fu tinna ngada sobe fa larme Mali e lamu mudu fu ngarta lekidal keddana Mamadou Samba Seku
les conditions d'application des accords de paix dans le
sifa golleji talkur jam e deejere sininandu Alger ton gollaka no hanirto kidal ton sabe gubede calike deso leddi Mali ndi nabbe ton bangi goddo dun be calike yu kejaabu lamu leddi Mali ndaha kidal ton bangal kawtal mabbe ngal tawene leddi Mali ndi yaltini almusaddaji kawtal ngal fuf den no sifa kabaru jondi hawnaki fe tidala gongal ngal dun yu bangal jogolal kidal ngal jaleni di fuf ana jidi yu kidal tawe juude mun en kamaru ne ya fuf basi an ima hakno jalen ifuras imgads e kanye imrad mo general gam soni kede adnarndu e kanye lamu leddi ndi kontinadu hore no haniri ana tidi kabaru kidal o biltroni be pia dabareje honon neldudu to kidal ton mangal pade en ma kajabu labu civil en so wana dun kay tidalo baydan tan mo wonudi
probleme se persistera et ne cessera de s'aggraver
kala ko jidon famitaade podde fay do bemal amé facebook do studio tamani nyalande rewbe afrique yambinama hande nanno ministre bamtaade debbo le gollidal baale rewbe afrique be wadi hono yambere dedu nokku palais de la culture do bamako do sicily ko ana tongi e do kala hani darade fa cenan semino e le mali madame diallo kanko kama sakiliba ko secrétaire exécutif OPF wonko haade ha berte keddena Ousmane Niali Bouli
l'assainissement est un thème évocateur
cenam yo sicily mawdo mon fu hani ummanade golle mum kati dalla moko woni la aduna jeegobe le imare yirwere junnude nayebudu le imare hejo golle union africaine faya 2063 eleno himbe gonde beedorade ni afrique hebanti dallaaji wada wata le jogola tundel bawdi bonnude hawalu e hokkude tidallaaji kewdi bangal cellal mali wawa yaltude o amana yodum golle nyande fu e nanne do hani famirede non nokku gonaake woni arande leeno cellal himbe warata hawala cenido sakkoto e nyawuji go hakkile hebata laataade se kala gollidaani
de toutes les couches de la société
jom galangaaji mali mawdo masimbinama hanki le galle mudum hama bangu le dehande galura tumbuto kanko hamata ag umalha yo yimbe jom en kaborde be anda ko ngoni bar machine binima le galle makko wattunde o yaltano e sunde nden o heddike e majjundu yeyi ya tandina kejado amap won ko haalde intala ak bilal keddena umar waygalu
tadiral tan do wadi wakkati noga e go o yamde yimbe le nayo e be gonno do moto ngaji didi kambe jeto o do neddo jom galangaji de be jotti ton de duddi don dari le kare didon wobbe be jehi le galle to gotano jodno do moto dembe tayo mo haale telephone so utti yite fewtude e makko non jama odu sediri wiide o do neddo dali adna wakkati jono dum wadi sababu su yimbe le gombe le ngalure tumbutu debbe hakkilaji mu e immi sanne ido miccintide yimbe ko kanko colonel hamata o wara ton hitande 2011 wattu jono dum hollite wi tan yodo yombita ngonon ka fa hande anda ko hono yimbe le ngabbe dido bonandaji ido wayi tajire tan yodo yombita ngonon
le chebani de hande commune kalabankoro badangal bamako do gujjo goto koyngal mudum tacciama put e puddode lewru julien du neno gaddo o golle ka ne juude hande horugoldo ana wonda heedi lamto fa danya ko fama imdash no wi ana darde lami madi bama dabareji jitinkini di pati ko wanno le sahal maliko warta le bader munga neno kanko maitre moktar mariko horeje imdash wonko haadi e mahamane touré keddana ousmane nyali bouli
sinimi yi min gadi ko min bayi fu faabe juude mubbe e koydum en taya le sahangal fa dum sakke de hono mudu ana wadde le baler leddi dum wela gam fay seeda sabu talgudu sariya fu wala kolore no hani wadde do mali do fay goto jungo mun na koyngal mo hana tayede yamirango fu wala wana zuzu wana goddo e ngala le leddi gollirode sariya dina sariyaaji meden tigide sini gujjo nangama suudu commissariat hani nabede kanye bayi sarade joomu min ko jidima himbe pammine procureure bale hala nanende kanye bale goddo de fu daro kumpita himbe pammina dum en do hani wadirede gouvernement mali o jaatna hani wadde communique do mudum be yite hejja mabbe ja pammina himbe dum wana ko wodi to mali do dum hana wadede jam e dewrintinal tan jidden wada hono di golleji tanyude hana wadede sini himbe joppama gorano weldum e mo fu wada ko weli dum bonandaji tan beedata sini yopirama ni an wawi fey neddo mo wana gujje nange nokku goddo tan koydo mun tadje
kebal bibbe jalo dun kebal demal hitande 2016 yaade 2017 yo tonuji milioji jetti kany e tonuji ujinaji temede jetti haabu fawarde e tonuji ujinaji temede jeego nengu woni ko aada horejo gollirde demal leedi meden de wi bawde fu ndoketo no remobe be fa imaade mabbe de fa imaade de kibba kerdana umar waygalo fa bedro dem fam
not pays etan
en fuere andi leedi meden di yo leedi jogindi bawde bangal demal yo demal tuugide wakkati jono hono leedi el afrique de ngorino dum wadi somi de gonde wadde gal o kotel fami yewto heejju jamin dimi ke bangal demal hitani hikane min demal ko yaata milioji jette ujinaji temede jetti tonuji nyamdu ha buri modum min demal ko yaata tonuji ujinaji jeegom golleji dimi gonde gollude famin jeyal hono dum hani tabbitirde wakkat jono dabareji di fu piyama e be gonde e fabirede angireji ko be kani wattude e kulle de ko dido angireji du cogguji mudun jippinte be pabirte machine ngaji du ko be kani remirde fa yotto tracteur ngaji e ko nande e mudun wattu jono golleji di far gonde e gollede famin keba yalla hono min jottirto anni a jamen dimi anni yidi dimi keji ila arrangé
atteindre les objectifs qu'on s'est assigné
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben nande tan hono bale journaliste en gawo jidi kenya e yimbe burem fa kalda do torraji gaddi le wattunde leddi wonna e juude de horebe yidubebe yidube ande dun horebe jogibe ande e bale rewbe fu kawri e galdo jidal nane yidube gaddi hono gonginali to no torro no torrabe fu mbawri totede hakkeji mu en be kaldi e do hono kabaru lamuji hakkundeji fa warde e dabare DDR Yambere jeego berde do dadundiral sifto e do radioji tilike kenya to segutu sisil mudun ana tongino e do cellal biddo e yum mudun sukabe sapon ardi adu dadwedley ngalure nde fu ndoka mono kaki ko jangira ngal dadundiral yo beedande sukabe andal radio sikoro kanye e journal segovien le golidinde e fondation terre des hommes humani latagol de do yambere hono gollabe le baade haala nana en kanyi e gollirde laamu dokkondiri hakkilo dow kuteji waltagol wakkati keboji hono du hawalu on daranibe dumbi yo famminde hawrube henbe fam baydata tabayaji mudum do kuteji waltagol wakkati yo wadde yirwere cercle kutiala humani ngaddo dokkondiral hakkilo Jari hede tumbutu tu hono horebe baade rewbe tumbutu anan gondi e janginede cakite yontende do no sukabe kodirte ton de janda yo famminde be rewbe gollinobe du hakkeji sukabe be e jangube pamanan hakkilaji sukabe legaleji mu e yo enda madi darani de do jande de do kaddude di do kabaruji kikida ko kedde hedaade yewtere ma ana yeso yen tawde jango.